Yeah, sawa sawa. Isaidie tu tuko wax kama kao. K the Great. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind. Unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level za deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni deadly ni jenge na V8 baba. Before they play me nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako
surgery ya utona ma mistakes.
Inaitua surgery.
Uneza acha kucomplain.
Acha kucomplain.
Swa idanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind. Yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo boo, have no fear. Mom said, pick your kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Stel zangu ni medley, jashu wanga mdeadly. Marapo anona movie, nashu kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa, zina ziko empty. Nashu waga mzi. Here I go, geuza flow, misho mwezi kuna teve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni diss, sitabo. Nambie nani amekupea this many hits in a row, row, row. Dance for me, babe.
Oh, yeah.
Just dance for me, babe.
Oh, yeah.
Oh. Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Yeah.
Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night ikwe true hadi kesho jione kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Whoa, whoa, fire, you know I'm right. Yeah.